Blog Talk Radio.
Rwanda neza.
Umuryango wa Afrika wosukunganura turirimba umugambi n'umwe w'Abanyarwanda amahoro kubumwe n'amajyambere emerende yacu nziza kugira amajwi Kagame mu Rwanda uyu umuryango wa Afrika wosukunganura turirimba umugambi n'umwe w'Abanyarwanda amahoro kubumwe n'amajyambere emerende yacu nziza kugira amajwi Kagame mu Rwanda umugambi n'umwe w'Abanyarwanda amahoro kubumwe n'amajyambere emerende yacu nziza kugira amajwi Kagame mu Rwanda umugambi n'umwe w'Abanyarwanda amahoro kubumwe n'amajyambere emerende yacu nziza kugira
barakoze cyane bano bahanzi wabanje yari Jean Baptiste Byumvuhore muri Demokarasi Irahenda hakurikiyeho Kapitaine Nsengiyumva Kapitaine Nsengiyumva muri iyi ndirimbo ari ikomeye cyane yakanyujije umugambi n'umwe w'Abanyarwanda Radio Shakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Kigali no kuvugira i Washington DC yagombye kuvugira i Kigali byo sinari nibeshye cyane kandi nibyo tugamije dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota itatu isaha ya Washington DC tukajya saa tatu z'ijoro n'iminota itatu isaha z'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati tukagira saa yine z'ijoro n'iminota itatu iwacu i Kigali aho tugomba kujya nk'uko nari natangiye mbivuga uno munsi turi kwa gatatu tariki ya 14 Gashyantare mwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 ikiganiro twabateguriye kikaba gifite ino nyito ingoma ya Habyarimana mu marembera umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda abanditsi n'abatwandikiye iyi kaba ari inyito ngufi inyito ndende ikaba ari iyi ingoma ya Habyarimana mu marembera igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda abanditsi n'abatugejejeho ibitekerezo byabo ku kiganiro cy'ubushize bakoresheje inyandiko cyangwa ubundi buryo impamvu rero dukora inyito zombi ni uko inyito irambuye mu by'ukuri irushaho kumvikanisha ikiganiro iba ari ndende nyine itabasha kuba yakwiyandika kuri radio muri kumwe muri kino kiganiro nanjye Joseph Ngarambe wagiteguye mukaba kandi muri kumwe n'abatumirwa babiri aribo Bwana Eugene Ndahayo na Nkiko Nsengimana bombi bakaba bari mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement Eugene Ndahayo mbibibutse maze kumenyera ko nzakomeza mbibutse kugeza igihe muzabifatira abereye iryo shyaka Vice President naho Nkiko Nsengimana ashinzwe itegeko nshinga n'igenamigambi muri komite nshingwabikorwa kandi nawe ari nyine nk'uko nongeye mbyibutse ari mu bashinze ino shyaka n'ino radio ndetse nagira ngo rero mbere yo kugira ngo mbahe ijambo ni ute gatoya kubwo duherukana nari ndi kumwe n'abo batumirwa bimena ubwo duherukana bushize kwa kabiri tariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa Gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 twabagejejeho ikiganiro twahaye inyito imeze nk'iya twavuze mu ngufi ingoma ya Habyarimana mu marembera igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kane igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda muri icyo kiganiro twarebeye hamwe ibyaranze ayo marembera y'iyo ngoma ya Habyarimana twibanda kuri ibi bikurikira twifashishije ahanini ibyo tuzi uko turi batatu ni ukuvuga Bwana Eugene Ndahayo na Nkiko Nsengimana nanjye Joseph Ngarambe twibanze rero ku byo twari tuzi kuko ibyo byose byabaye turi bakuru kandi biba turi no mu nzego za leta cyangwa se z'abikorera ku giti cyabo, ariko bari bashoboye bafite ubushobozi bwo kumva ibyariho biba, cyane cyane ko rwose muri izo nzego bari abantu nyine birumvikana bari bakozi bakuru. Ingingo rero zirindwi twavuze ubushize ntabwo zose turi buzigarukiyeho, kuko tugomba kugenda nyine twumva ibyo abandi bavuga abatwandikiye. Reka ariko nzibibu, twaganiye ku ifungwa rya Gatabazi mu mwaka w'igihumbi 1944, ifungwa ryatumye elite y'amajyepfo itangira kurwanya ku mugaragaro noneho ubutegetsi bwa Habyarimana. Twaganiye ku rupfu rwa Musenyeri Bigirumwami ku itariki ya gatatu z'ukwa gatandatu 1986, urupfu nyine rwambuye ingoma ya Habyarimana amaboko akomeye, kuko yari umujyanama wo ku isonga. Ingingo ya gatatu twaganiyeho, habayeho ugufasha Museveni mu ntambara y'1981 1986. Ibyo bintu bikaba byarabaye nko kwisenyeraho inzu, niko twabivuze, kandi turanabigarukaho uno munsi twifashije birumvikana abatwandikiye n'abanditse. Ingingo ya kane twaganiyeho byari iyitwa rya Mayuya ryashenye ubushiru, aho hari ku itariki ya 19 z'ukwa kane 1988. Habaho n'itora rya Perezida Habyarimana ryasonze ingoma ye muri uwo mwaka w'1988. Habaho yewe n'ikibazo cy'inzara muri ibyo bihe, ni ukuvuga muri 1989-1990. Ibyo byose biri kumwe na crise economique, ni ukuvuga ihungabana rikomeye ry'ubukungu, ihungabana nyine ryatumye habaho ikibazo muri alliance yari imeze neza nyine yarijyanye na strategie ya Habyarimana yo kwiyegereza abatutsi, bityo kugira ngo bamufashe cyangwa abashe kurwanya bihagije abo bitaga abanzi, ni ukuvuga abaturukaga mu turere two mu majyepfo tugizwe n'amaprefecture arindwi. Muri icyo gihe nyine, muri iyo crise economique, ikindi cyayiranze ni gutesha agaciro kw'ifaranga. Tuzagenda tunabigarukaho muri 1989-1990, aho haje n'amagambo rwose yashekeje benshi, cyangwa benshi nyine ngo akabigasekwa nk'akeza, baravuze ngo ifaranga ngo ntiritaye agaciro, ngo ahubwo ngo risubiranye agaciro karyo. Ngo icyo gihe nyine abantu benshi barabikwenye, dore ko no kurwanya iyo ngoma byari byatangiye ku mugaragaro. Nkuko tubivuga dutangiye kino kiganiro, reka twibutse ko ibiganiro tumaze igihe tubagezaho bigendera ku nsanganyamatsiko ni izihe mpamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu ubutegetsi bwa Repubulika busenyuka butarengeje imyaka 32, mu gihe ubutegetsi bw'abatutsi bita Cyaminyiginya bwo bwageze ku myaka irenga 400. Izo mpamvu rero nizo tumaze iminsi dusobanura. Benshi barabikunda rwose, baradushimira, kandi natwe turabashimira kubona badukurikira. Reka rero noneho nibutse ibyo tugiye gutangira muri aka kanya. Uno munsi tariki ya 14 Werurwe umwaka w'2018, tugiye kubagezaho ikiganiro ingoma ya Habyarimana mu marembera. Nsubiremo ya nyito ndende, ingoma ya Habyarimana mu marembera 1984 1990. Abanditsi n'abatugejeho ibitekerezo byabo ku kiganiro cy'ubushize bakoresheje inyandiko cyangwa se ubundi buryo, aha bikaba byumvikana. Nongeye mbisubiremo nabyo ko noneho tugiye kureba iby'ayo marembera tutifashishije ubumenyi bwacu twebwe batatu, ni ukuvuga Eugene Ndahayo, Nkiko Nsengimana, nanjye Joseph Ngarambe. Uyu munsi rwose turifashije ahanini abatwandikiye cyangwa batugejejeho inkuru cyangwa se batwunguye ibitekerezo ku buryo bundi, ndetse yewe n'abanditsi turi bubifashishe nk'uko bisanzwe. Ibi twatangiye mu by'ukuri kubikora mu rwego rwo kubamenyereza nshuti muduteze amatwi ko tuzajya tuzana ibitekerezo binyuranye, bikaba ari nk'urubuga mu by'ukuri abanditsi n'abatwumva nabo batwunganira mu byo tuvuga, kandi bikanadufasha rimwe na rimwe gushimangira ingingo izi n'izi tuba wenda tutaravuzeho bihagije. Abatumirwa rero nababwiye, ni abasanzwe muri kino kiganiro benshi mukunze Nejene Ndahayo na Sengimana Nkiko wateguye nongeye musubire mu gihe Joseph Ngarambe nagira ngo rero noneho ntambiranye maze umwanya mvuga mbaze abatumirwa niba bariho banyumva niba mikoro yabo yafunguye niba bariho banyumva nagira ngo Eugene Ndahayo wari uri unyumva mbese
we komera komera Joseph ndakumva rwose neza
uraho akazuba wakose neza se ko ahandi hakeye muri kano karere kacu ntuyemo muri ya majyaruguru
ino natwe iwacu ahagana mu majyepfo hameze neza hiriwa akazuba uyu munsi abantu basohotse ari turizera ko bizaramba usibye nyine turimo kugenda dusohoka mu gihe kibi
mu gihe
tugenda tugana akazuba abantu rero uyu munsi iyo mwahoraga wabonaga bose bagenda baseka kubera ko hari akazuba hose
na hano mu majyaruguru niko byari bimeze hano mu rukiga rw'ubufaransa
nuko rero ubwo ngo wi ndakumva
yego
ubwo ubwo mpa ijambo nagira ngo nsuhuze ngusuhuze wowe nsuhuze na mugenzi wanjye Nkiko dukorana ibi biganiro usuhuze n'abanyarwanda aho bari hirya no hino baba abari impunzi ziri hanze haba abanyarwanda bari mu gihugu nsuhuze by'umwihariko abarwanashyaka bishakwe Rwanda Freedom Movement ndetse n'abandi bose bakunda gukurikira ibi biganiro byacu nibyo koko nk'uko wabivuze bagenda batwandikira batubwira ko babishima ari nako batugezaho ibitekerezo aho tutashoboye gusobanura neza bakabaza ibibazo kugira ngo dushobore gukomeza kungurana ibitekerezo abo bose rero nkaba nanjye mbashimiye kandi mbabwira ko bataturambirwa ko inzira yo gusubiza amaso inyuma ukareba ibibazo byagiye bibangamira abanyarwanda mu butegetsi ari ikintu gikomeye cyane cya kugira ngo tuzabone uko twubaka ejo hazaza ibyo dukora twagiye tubisubiramo ni nk'umuganga urimo gusuzuma umurwayi kugira ngo arebe neza indwara arwaye aba ari yavura ntavure gusa ibyo bita sentome nk'umuriro kubera ko umuriro ubwabyo ntabwo ari indwara ahubwo nyine umuriro uturuka ku ndwara natwe rero niyo demarche turimo turareba ibyatumye abanyarwanda bagira amateka akomeye arimo amaraso n'imiborogo kugira ngo mu mpinduka dushaka kubaka noneho ibyo byose tuzabe twarabisesenguye kugira ngo tutazongera gukora amakosa nk'ayakozwe nibyo turimo rero ubwo nk'uko n'ubundi twabibabwiye tuzakomeza turangiza nitumara gusesengura tubagezaho inzira tubona n'ibisubizo tubona bikwiriye ibibazo igihugu cyacu gifite murakoze
urakoze cyane Eugene rwose gusobanura neza aho tugana aho tuva naho tujya kandi rero nta kuntu utabasha no kwisobanura neza kuko uri mu bashinze rino shyaka uri mu bashinze ino radio aho tuva naho tujya turahazi undi rero mu bashinze ishyaka kanashinga na radio nawe turi gukora n'ikino kiganiro ni Nkiko Nsengimana Nkiko Nsengimana wari unyumva
ndakumva muvandimwe Ngarambe wiriwe
ura mwifashe gutanga mu Swisi
twifashe neza nagira ngo zuhuze na n'umuvandimwe wacu Ndahayo Jene Ndahayo wiriwe
komera Nkiko we
nuko rwose nahoze numva muvuga iby'imbeho ngo muvuga ngo imbeho yarangiye nagira ngo mbibutse ko inahangaha mu Burayi hari amatariki bavuga ngo iyo amatariki atari yagera ntabwo umuntu aba yizeye yuko itumba ryagiye ni ibintu bita ni ibintu bita stained glass. Stained glass rero nyine bayituruka sabi by'abatagatifu nyine byabaga ngo ku matariki akurikiranye y'abatagatifu Mameriti na Pangarasi na Serve biba rero bikurikiranye icyo gihe rero kuri ayo matariki ya matariki yageze ntabwo yakwizera yuko rwose noneho havuye itumba ntabwo yongera kugaruka nta gukonje rwose cyangwa kongera kunyerera byongera kuboneka n'amasimbi aba yasubiye hejuru. Ubu rero uyu mwaka uko nahoze numva mu gitondo bambwira bagenzi banjye turi ku kazi bambwiraga ngo izaba hagati y'itariki ya 11 ngaho rero ubwo murumva ko tugifite amezi abiri mwabagaho mwihangane mwihangane ubwo rero rwose nagira ngo nanjye nsuhuze abarwanashyaka bishakwe n'inshuti zishakwe n'abanyarwanda bose n'abakunda u Rwanda n'abanyarwanda n'ikinyarwanda n'inshuti zose zemera yuko Afurika igiye hamwe ari cyo cyahimbaraga u Rwanda na Afurika yose. Ubwo rero ubwo nagira ngo basuhuze murakarama.
Urakoze cyane Nkiko Nsengimana. Nk'uko twateruye kino kiganiro tubivuga, tugiye kureba ibyo abatwandikiye batwunguyeho cyangwa se ibyo twabashije kwifasha ibyo twabashije gusoma mu bitabo bimwe na bimwe, ariko cyane cyane umunsi turi bwibande ku bantu batwandikiye cyangwa se bavuze ibintu bimeze nk'ibyo tumaze iminsi tuvuga mu kubinyamakuru itangazamakuru binyuranye, ndetse n'abatindiye nkaba ngiye gutangira kuri Faustin Twagiramungu wahoze ari ministre w'intebe akaba ari umunyapolitiki w'inararibonye ufite amateka maremare uzi byinshi cyane harimo ibitu byose turiho tuvuga mu by'ukuri nta na kimwe atazi. Faustin Twagiramungu rero kwikondera ku gitangazamakuru ikondera ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2018 no kuvuga ko hashize gusa iminsi cumi ndiho ndabara nabi hashize iminsi itandatu gusa yagiye kuri radiyo nako yagiye kuri icyo gitangazamakuru ikondera bamubaza minota icyenda ariko irimo ibintu bikomeye cyane bishimangira ibyo twavuze ndetse bikanongeraho ibindi bintu we yiboneye ubwe nyine tugiye kumva mu kanya. Icyo gitangazamakuru ikondera cyahaye inyito y'icyo kiganiro bagiranye cy'iminota icyenda gusa Twagiramungu yabatangiye kuvuga na Karimururi. Aha rero ubwana Faustin Twagiramungu muri audio y'iminota icyenda gusa tugiye kubashyiriraho ikondera iramubaza impamvu abahutu batsinzwe ibijyanye mu by'ukuri n'insanganyamatsiko tumaze iminsi tubasubiramo igenga bino biganiro byacu impamvu abahutu batsinzwe. Dushimiye rwose n'ikondera impamvu none batangiye kwibaza ibibazo nyabibazo. Faustin Twagiramungu nk'uko muri umwumva aragira ati ni ukubera faiblesse nyinshi intege nke nyinshi ati duheye ku mpamvu ya politike mbi by'umwihariko politike zashoza ntambara ya Habyarimana ku mpunzi ugereranyije n'iyo mu kugihe cya Kayibanda dore ko yari yarasabye rwose akomeje impunzi gutaha zikanga zivuga zimwe ngo zizatera zikanabikora. Aragira ati Twagiramungu aranenga cyane imvugo ya Habyarimana yadukanye nyine inkotanyi ziteye ngo twatewe dutunguwe akavuga ku kibazo cy'abakiga n'abanyenduga kugeza mu gisirikare nyine aho byagaragara ko gisirikare cyihariwe n'akarere kamwe ko mu Rukiga akavuga ku myifatire kuri memoire y'ababanjije Habyarimana no kuvuga buri wese bahita yumva Perezida Kayibanda akongera akanenga Habyarimana wizeye Museveni akaza kumugambanira kandi undi yaramwizeye bikomeye araza kubivuga dore ko hari n'ibintu bigiye hagazeho agatanga n'ubuhamya kuri robote waburi Habyarimana ikabare yarahibereye Faustin twagira mungu akaburira Habyarimana ntamwumve. Ibyo byose twagiye tubivuga, twagiye tunabikura no mu banyamakuru na ko no mu banditsi nka ba Gasana James n'abandi. Twagira mungu agashimangira n'ubuhamya bwa agatanga n'ubuhamya kuri Dirkab, no kuvuga direct wa kabine wa Habyarimana wamubwiye ko batagomba gushyigikira kuko ngo bari basezanye kudashyigikira Museveni nk'uko buterere wesabye ko ndakavuga ati oya tugomba kubagarira yose nuko beka rero ntabatindiye rwose icyo kiganiro benshi mwaracyumvise nagira ngo ngishyireho noneho nsabe bagenzi banjye nkiko na ndahayo kugira nyine commentaire kuko icyo kiganiro kiravuga byinshi gihamya byinshi mu byo twagiye tuvuga ndetse kikanongeraho ibyo Faustin twagira mungu yihagarariyeho by'umwihariko ibyo bya Obote kuko Obote yabwiye Habyarimana na wahibereye nk'uko mugiye kubyumva. Nihangane sinakuyaho karirimbo kwikondere ko nacyo
byagenze bite kugira ngo ubutegetsi bwari mu Rwanda n'abari mu Rwanda abaturage ubonaga basa n'abashyize hamwe ari na benshi mbere ya 1990 mbere y'uko intambara iba intambara irateye abari batuye ku mupaka za Byumba barabirukanye abandi barabishe abatapfuye barahunze baragiye barakomeje yari inkotanyi yari abasirikare baraje bagezeho bafata igihugu hafi ya cyose kiva mu Rwanda n'abatutsi barahunze igihugu kisigara ari cy'inkotanyi. Yagenze bityo kugira ngo iyo Rwanda bavuga ngo yari na nyamwinshi igeraho itsindwa iyo ntambara.
Icyambere habaye politiki mbi ni umuntu yatangirira mu gihugu ubwacyo reka tutangirira kuri politiki y'impunzi. Sinzi niba ku gihe cya repubulika ya mbere ibyo ndibuka ko habaye ibyo bita ngo arete presidentielle ihamagara impunzi zose 1963 mbere y'uko inyenzi zitera zikagera ku Kanzenze kuri kilometero 12 zishaka gufata Kigali. Iyo arete yabayeho iba mu mezi ya mbere rwose mu mezi ya gatatu 1963 urumva abatutsi bari hanze banze kuza bateguye ko bazaza barwana kandi nkuko barabikoze urumva. Ariko sinzi niba muri repubulika ya kabiri ushobora kubona leta iyizi ihamagarira abatutsi kugira ngo bagaruke mu Rwanda bari barahunze ibyo sinzi. Reka rero tuvuge ko itabayeho ntabwo byari ngombwa ko komisiyo ishinzwe ibintu byo hanze n'impunzi mu ishyaka rya MLND yemeye igatangaza ko ngo igihugu ari gitoya batumvaho impunzi zishobora kujya ngo bajya basaba pasiporo ngo bakaguma ariko mu gihugu bari bari ariko ibyo ngibyo bishyira mu gaciro ibyo ni gashoza ntambara. Byageze aho ngaho bagahinduka muri 1989 bavuga ko ibyiza ari uko bahura na HCR abo bantu bagataha inkotanyi zaranze kuko zari zimaze gushyiraho ishyaka ryazo ryo kugira ngo zizatahe urumva. Byabaye ngombwa rero ko niba impunzi zidatashye nk'uko zigeze ntizatashye ariko Butera zirukanye ziza mu Mutara ibyo kujya mu Mutara ntabwo twazakiriye mujye muvugisha ukuri twavuze ko zisubiriye zavuye. Ayo ni amakosa yatumye FPR igira ishingiro ryo kugira ngo yange no kubonana ica agahigo intambara rero yarabaye itabiye dusimwa n'ikihe. Hari ikibazo cy'amateka y'impunzi hari n'ikibazo Habyarimana nawe abyivugiye nyuma ku itariki hari ya gatandatu afakimara kugaruka mu Rwanda kuko intambara batewe atari mu gihugu yavuze ko twatewe dutunguwe. Niba rero twari twatewe dutunguwe ni ukuvuga ko mu by'ukuri serivisi de renseignement ni kuvuga serivisi zishinzwe cyangwa se abashinzwe ibyo byo kuneka ntabwo wamenye ko intambara izaba twatewe dutunguwe iyo ni faiblesse ya mbere guterwa dutunguwe kandi twari tuzi ko hari ikibazo cy'abo bantu bashaka gushobora kuba baza ku ngufu ari n'abasirikare b'ikindi gihugu impamvu ya kabiri umuntu yavuga ni uko habaye ubwumvikane buke mu banyarwanda ubwabo hakabamo cya kibazo twakomeje kuvuga cy'abakigana bagenduka ingabo z'u Rwanda ntabwo zayoborwaga n'abantu bose ngo ubone harimo ikiribwa abaziyoboraga murabizi ikindi cyaciye icyuho mu by'ukuri ni ibyo navuze mvuga by'amateka by'agasuzugo ubona ko umuntu ari perezida undi wari perezida nta agaciro agifite mu gihugu nta n'uvuga izina rye birabujijwe ibyo byose ntambara imaze guteranya ngo byirunze hamwe bituma abantu bamwe badashobora no kumvikana ingabo zayoboye iriya ntambara bamwe bari bafashwe nk'abantu b'abagererwa abandi bafashwe nk'abantu mbese bakomeye aribo bagomba kujya mu rugamba ibyo ntabwo rero mbibwira kuko wenda abana babyumve nk'abari mukuru uzi ko ariko byagenze ikindi rero cyane umuntu yarahirizaho ni uburyo habaye akagambane gakozwe n'abayobozi bo mu karere cyane cyane nk'ab'i Bugande bo navuga ko basa n'abagambaniye Habyarimana uti kuki kubera ko Habyarimana yizeye Museveni cyane amwizera igihe yarwanaga ndavuga uwo warwanaga ari inde ni igihe Museveni yarwanaga ugashaka gufata Uganda abantu baravuga bati mupure uzandika ibitabo umenye n'ibitabo ntabyo nzandika kuko byo mvuga ni byinshi cyane icyo nzi ni uko najyanye na perezida Habyarimana ikabaye kubera ko wenda imirimo nakoraga ya transport tunyuze ibintu muri Uganda byari ngombwa bageze muri delegation icyo ubutse yatubwira tubwiye atari abantu bagiye nuna na rimwe bajya mu mashyamba kurwana ataba abantu mukabitondera ati bizabakoraho namwe ibyiza ni uko twashyira hamwe tukareba ukuntu tubazitira ntibyabaye kuko akazi nari nshinzwe nagukorera imizigo iva i Mombasa igera mu Rwanda bakayipakurura muri Majorwa niva i Dar es Salaam bakayipakurura muri Majorwa ikamara twari tuhafite ibiro ubwo twari dufite ibiro i Dar es Salaam dufite n'ibiro na Nairobi n'i Mombasa akaba ariyo mpamvu rero nagiye muri iyo nama ariko reka mbubwire rero icyo ubutaha yadusabye ntabwo twagikurikije twagombaga kureba uburyo mu buryo twashyira hamwe kugira ngo bariya abantu badasabaga igihugu cyacu ntibyakozwe ahubwo yewe nabwiwe n'uwari directeur de cabinet wa perezida arampamagara ati intambara Museveni yateye mu gihugu cye twiyemeje kumushyigikira igisubizo aravuga ati bya bindi twavugiye Kabare igisubizo yampaye ngo ni ukubagarira yose wumve noneho ati byaba byiza rero hari amakamyo abiri yikoreye intwaro ava i Burundi nukohereza umuntu ku Kanyaru akayikorera dipima za transit agahita akinjira mu Rwanda kugira ngo tuyamwoherereze ati kuko tutabyohereje bagira ikibazo Ntungamo Imbarara ndetse Kasese na Kabare ntabwo byahagarariye aho ngaho ariko twabikoze nk'inshuro nk'eshatu ayo makamyo yari ay'umugabo witwa Gregoire Karore twari yagiye guhura akagana izo ntwaro ikindi ni uko nzi ko hari indege zabaga i Kanombe zifite intwaro ntabwo ushaka kuvuga umusirikare wari ubishinzwe kandi nawe yarabinyibiri yaravuga ati natwe twapakururaga izo ndege ndetse na perezida ahari twohereza izi ntwaro muri Uganda zo gufasha Museveni urabyumva ibyo rero ni za ereri twagiye dukora noneho bikaza gutuma tuba ngo dutewe dutunguwe kubera ko abantu bagiye batugusha wenda mu mitego simbizi ariko ibyo ngibyo byarabaye ntabwo Museveni yahakana ko yafashe Uganda adafite isuku ya Habyarimana
nagira ngo bagenzi banjye ndahana nagiyeko tugire icyo tuvuga ubundi ino extra ino extra ya poste twagira mu ngo muri cya kiganiro yagize nako ni cyose nicyo baduhaye abo mu ikondera tubashimire ko babaje ibibazo nyabyo bakabona n'ibisubizo nyabyo bityo rero twatewe dutunguwe ijambo rya Habyarimana rikaba mu by'ukuri byumvikanye ko cyari ikinyuma cyambaye ubusa eje ni ijambo ryawe
wakoze Joseph numvise iki kiganiro cya Fosse twagira muhungu kandi nubundi nari naracyumvise kigisohoka kijya ku mbuga za interineti ni ikiganiro gikomeye nubwo ari kigufi cyane ariko kirimo ibintu bya ngombwa natwe twari twaragarutseho mu kiganiro cyacu cy'ubushize byaba ibyerekeye kiriya kibazo cy'impunzi byaba ikibazo cya biriya wanawe wavugaga byo gutera dutunguwe nuko Perezida Habyarimana yabivuze Fote yanagarutse kuri nyine kuri kiriya kibazo cya Kigana Nduga abivuga mu rwego rw'ingabo nubwo atabitinzeho cyane avuga nyine n'icyo yise agasuzuguro ni ukuvuga ko umuntu ntabwo yabyatuye ariko wakumva ukuntu icyo yagarukagaho ni ukuntu Perezida Kayibanda yishwe yabanje gufatwa nabi ndetse bakana ntagire n'abivuga n'unabihingutsa akagenda nk'umuntu utarigeze ategeka igihugu nyamara twarabonye ko abandi nk'ababigira umwami ndetse n'abambonye umutwa bakorewe ibirori bibaherekeza abanyarwanda bose bakabimenya ndetse na Perezida wa Repubulika akaba yari muri iyo mihango ariko siko byagendeye Kayibanda nk'uko twabivuze mu biganiro byacu yahambwe n'abanyururu b'igitarama n'abasoda bari bahari usigiye ko hari n'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika icyo gihe Fosse yanagarutse ku cyo yise nanone akagambane ka Uganda atangani naho wumvise yatanze yatinze kubera ko wa mugani ya kintu kariya kagambane ni ibintu bikomeye cyane ni kutaba umuntu yarabaye perspicace mu kurengera inyungu z'igihugu biriya by'intwaro natwe twabivuzeho nyine tumuribuka ko byari byahereye no ku kibazo cy'impunzi yuko bohereje impunzi Obote yohereje impunzi mu Rwanda 180,000 ngo bakazijonjora bagasanga hari 600,000 gusa ngo akaba aribyo bise abanyarwanda ngo abandi bose bakabasubizeho ngo ntabwo ari abanyarwanda ibyo bintu twabivuzeho nyine twanabitinzeho mu kiganiro cyacu biza nyine na biriya bikurikirwa na biriya byo guhitamo gufasha Museveni bakirengagiza inama nk'izo ngizo Perezida Obote yabagiraga ababwira ati ingabo za Museveni ni zirimo abanyarwanda nyine ati ubwo ngubwo nibarangiza ibya Uganda murumva ibizakurikiraho mu kiganiro cyacu twabivuzeho ibyo by'intwaro Fosse yababwiye ukuntu nyine bapakururaga ayo makamyo yabakaruretwa yatundaga izo ntwaro n'izo ndege zamenaga i Kigali Museveni uko yagiraga yazaga i Kigali nabyo twabivuzeho mu kiganiro ukumva rero ko aho kuvuga ngo twatewe dutunguwe ahubwo ibyo bintu byari bizwi rwose hari wenda abanyarwanda rubanda rwa giseseka ntago rwari duzi ibyo bibazo ariko nkabari ya cyane cyane nkabari abashoferi bamakamyo bagendaga iyo wabuzimo hari abuzimo bakubwiraga rwose ko iyo ngiyo za Uganda za Kenya hari abanyarwanda barimo kwitegura gutera igihugu icyo gihe byaravugwaga ahubwo iyo warebaga nabi wowe ukabiganira n'umuntu ni wowe byashoboraga gukoraho gutegwa rero dutunguwe ntago ari byo nta ni ikinyoma nk'ibyo twagiye tuvuga kuri ya butegetsi bwa Repubulika ya kabiri bwakoreshaga ni ikinyoma kubera ko izo ngero zirahari izo za fote ibyo ngibyo n'abandi abo bashoferi bagendaga bavuga nanjye ubwanjye nababwiye ko muri 1988 nagiye i Nairobi nkasangayo umuntu wakoraga muri ambasade y'inshuti yanjye noneho tukaganira akambwira nanjye yambwiye ko rwose ati ino hari impunzi nyinshi ni Bugande ati barimo kwitegura gutera igihugu ati rwose ati aza no kuntembereza mu mujyi wa Nairobi turagenda tugera na za Tika tugera n'ahandi anyereka ati kubera ko hari ahantu bakundaga kunywera mu bari ariko batavuga ko bakora ibyo ngibyo bari muri ibyo byabo byo gutera ariko niho bahuriraga bakaganira nyine ubwo ngubwo bahana amakuru agenda anyereka aho hantu bakorera amanama n'ibiki bwose harimo bigaragara ko hari ikintu kirimo gutegurwa uwo muntu nanjye yanambwiye ko icyo gihe muri 1988 mbere yaho yari Kigali akora muri presidence muri maneko ibyo ngibyo rero by'ukuntu Museveni yazaga i Kigali nabyo yarabikonfirimye ambwira we ubwe n'amanote de service yakoze nk'umuntu wa maneko nyine avuga ko nawe atumva neza ukuntu u Rwanda rushobora gufasha Museveni kandi bazi neza uko bizagenda anavuga n'icyo gihe ko rwose na no muri Minafeti nayo itari ishyigikiye uko gushyigikira Museveni kuko nayo yavugaga ko ari ikibazo gikomeye kubera ko byari bizwi ko abo bantu nibamara kugera nyine kubohora Ubugande ikizakurikira ari ukuza mu Rwanda ubwo rero urumva ko uwo muntu we nawe yari yarabibonye hakiri kare nta kuntu rero byakumvikana ko abantu bafata decisions z'igihugu ibyo bintu byose babyirengagiza kandi hari za serivisi zarababwiye uko zibibona ni ukuvuga rero ko biriya bintu byo guterwa dutunguwe ari ikinyoma nk'ibindi byose ntago ari ibintu umuntu yavuga ko byari bikurikije inyungu za leta ahubwo harimo inyungu z'abantu ku giti cyabo kubera ko izo ntwaro ntago na zaba ziturutse mu makamyo zaba ziturutse no mu ndege muzi ukuntu za trafike z'intwaro muri ukuntu bigenda ntago ari za leta zibyungukiramo ahubwo ni abantu ku giti cyabo babyungukiramo bagomba rero niba ubutegetsi icyo gihe bwarahisemo kutumvira za serivisi bagahitamo gufata decision nk'izo ngizo zizagira ingaruka zikomeye ku gihugu nuko harimo inyungu z'abantu ku giti cyabo hatarimo inyungu za leta ndumva rero rwose twashimira Fote ko muri iki kiganiro ibyo yavuze natwe ariko twari twara natwe tubivuga tubitekereza umuntu akaba yanamushimira nuko yatanze ibintu ubuhamya bw'ibintu yihagarariyeho yiboneye ahari n'abafata decision nabo bahari murakoze
urakoze cyane Jene muri iyo commentaire muri uko kuntu nyine ugize icyo uvuga kuri kiriya kiganiro ikinyama igitangazamakuru Kondera cyagiranye na Faustin Twagiramungu. Ikiganiro cyise Twagiramungu yabatangiye kuvuga na Karimurore. Yarakavuze koko kandi rero byinshi koko nkuko Jene umaze kubivuga. Twari twarabivuze gusa rero ibyo tuvuga nibyo dusoma tuba dukeneye n'abandi bantu babihagazeho, kuko Twagiramungu twongeye tumushimire aho ngaho ikabare bavugana na Ubote, si wenyine wari uhari, yari hari na Habyarimana, ariko hari n'abandi Banyarwanda benshi cyane baturamye bagaturama bakabeshya, ahubwo bagakomeza kubeshya benshi bagakomeza nyine kuba abakotanira umurage wa MNDCD, bagakomeza kuvuga ko byose byatewe ni byose ngo byatewe n'ibyitso aho bita ibyitso. Ibyo bintu rero bigomba guhinduka. Nagira ngo nyiko Nsengimana, nawe ugira icyo uvuga kuri ubuhamya bukomeye cyane bwa Faustin Twagiramungu. Ijambo ni ryawe.
Urakoze Ngarambe. Buriya buhamya bwa Twagiramungu nk'uko mugenzi wacu Ndahayo yabivuze koko burakomeye, kuko ubuhamya bw'umuntu wahagaze ku bintu bimwe na bimwe kandi bikomeye. Muzi ko kuko yari ashinzwe kuzana imizigo nyine muri Steel, urumva rero ko yabonye ibintu byinshi cyane. Buriya yenda hari n'amakamyo ashobora kuba azarenze, yagiye yikorera byinshi, ari izo ntwaro cyangwa n'ibindi. Twavuga n'ibiringiti byo muri Rwantexico byagendaga, ariko azi byinshi, ariko ibyangombwa yabivuze rwose koko ni uwo gushimwa. Ikindi birerekana ko ntabwo nk'uko Ndahayo nawe yavuze, ntabwo twigeze duterwa dutunguwe. Ni ikintu biragaragara twari tubizi. Hari ibihamya byinshi cyane nk'uko Ndahayo amaze gutanga ubwo buhamya bwe. Yenda tuzongera tubigarukeho, kuko muri 90 intambara iteye, hari abantu bafunzwe kandi bari mu bantu baje bari barabwiye Presidency ya Repubulika yuko abantu bagiye gutera ko rwose byarangiye. Navuga nk'umucuruzi witwa Gisagara, kuko uwo ndambizi kuko nabihagazeho, kuko nabye intervenye mu rwose bamaze kumufunga. Nuko nza kubwira prokireri Nkubito ni Gisagara ko nzi ko yakubwiye yuko abanyarwanda bo hanze bagiye gutera, none afunzwe abaye ikiso gute? Nuko koko nawe arambwira ati nibyo koko, ati yarabimbwiye, nanditse rwose tubijyana muri Presidency babigeza no kuri Sagatwa. Uwo muntu arafungwa, yafunzwe muri 90, yari umucuruzi n'ibindi bihamya byinshi. Ndumva hari ibintu byinshi tuzagenda nizitangira gusesera na za koro za mwanza za zindi zabaye mu kwa cumi, ukuntu zasinywe huti n'ibiki byose bigaragara yuko tutari dutunguwe, ahubwo rwose hipoteze nini ahubwo Museveni ntabwo yagambaniye Habyarimana. Ibyo njyewe ntabwo mbyemera, kubera yuko hari ibimenyetso byinshi byerekana ahubwo yuko bashobora kuba bari ku isiri, bikaba bifite yenda ahantu byapfiriye, aho niho hagomba kuzacukurwa hakagaragara. Bigaragara ko bari ku isiri. Nta kuntu nk'ibyo Twagiramungu yavuze ati Obote yarabivuze, umuntu akavuga ngo azira ngo ni inshuti na Museveni, ngo ubwo ntabwo abasirikare bari ba Museveni azi yuko ari bo abanyarwanda barimo bari bagize urutirigongo rwawo, ko ngo batazatera kuko ngo yumvikana na Museveni. Kandi Mobutu yarabibwiye, politiki ntabwo ari ukuntu sukumvikana hagati y'abantu babiri nubwo baba ba Perezida wa Repubulika bangana gute. Ni ukurengera inyungu z'abatuye igihugu, ni ukurengera inyungu z'abaturarwanda, ukarinda igihugu ntugendere ku cyizere ahubwo ugakontura nubwo yaguhaye icyizere ariko ukabukontura ibyo rero ntago ni ibintu bidashobora kwemerwa kuko yuko twaba twaratunguwe ahubwo rwose njyewe mbona hari isiri rifite aho ryapfiriye tuzakomeza kujya tubiganira ni ibyo ngibyo rwose kuko aho ngaho rwose nanjye ndashimira twagira mungu kuba aduhaye n'ingingo rwose zikomeye zerekana yuko nta gutungurwa kurimo ku byerekeye ikibazo cy'impunzi nagize amahirwe muri ejo bundi nabonye ndi muri twari shive mfite muri 82 nari nigaga inaha mu Busuwisi ariko habaye uruzinduko bubirigi perezida Habyarimana yari yagiye mu ruzinduko aza guhura n'abanyeshuri nabonye nuza disikuru batwoherereje muri za ambasade rwose y'amagambo Habyarimana yavuze ntabwo ari maremare reka nyabasomere yaravuze ngo mwaba mwarumvise ko hari ikibazo cy'abantu bavuye mu Buganda ejo bundi kuva ku itariki ya 2 Ukwakira baje bahunga Buganda ibyo ntacyo twabishoboraho cyane kuko ibitabi wacu ntitwabibonera umuti taba iwacu ntitwabibonera umuti twenyine ariko ibyo byarabaye icyo kibazo giteye twagiye kubona tubona abantu baza kuva ku itariki ya 2 Ukwakira bigenda biyongera kugera igihe hazaga abantu 5,000 ku munsi ubu rero mu Rwanda hakaba hari abageze ku 43,000 ikibazo ntikirabonerwa umuti wuzuye kuko mu mishyikirano twagiranye na Leta ya Uganda iratubwira iti abo bose baje twe turabona ari impunzi z'abanyarwanda zahunze politiki yo mu Rwanda kuva muri 59 none ubu bakaba barumvise ko ubu mu Rwanda hari amahoro bagashaka kugaruka twe turebye ariko dusanga atari impunzi gusa n'impunzi zirimo ariko bose si impunzi nababwiye ko hari abantu 43,000 twakoze ibarura muri izo mpunzi dusanga abanyarwanda ari 600,000 gusa twe turiyemeza ko abanyarwanda bari muri izo mpunzi abanyarwanda ni ukuvuga uwagiye agiye gukora agiye guhaha afite identite indangamuntu y'umunyarwanda akaba afite ikarita ari ya mbere ya independence ari ya nyuma ya independence uwo ni umunyarwanda abo bantu twabonye ari 600,000 twe tuzabashakira aho baba abashaka kuba mu Rwanda naho abandi tukabwira guverinoma ya Uganda tuti mugomba kubasubiza mu byabo kuko ari abagande niba mutabishoboye rero nimubwire abandi babishoboye bareba ahandi babashyira kuko twe tutabona aho tubashyira ngicyo ikibazo uko giteye ngiyo kandi imigambi leta ifite kuko nk'uko mubizi mu Rwanda hari abantu benshi cyane imirima yabaye mike imyamito ku buryo tutakwemerera kuzana abandi batari abanyarwanda ngo bagiye kubaha imirima mu Rwanda kandi hari idakwiriye abanyarwanda bose ku byerekeye impunzi icyo u Rwanda rwifuza icyo leta y'u Rwanda yifuza ni uko izo mpunzi ziri mu mahanga zafata ubutaka zigahinga zashaka akazi zigakora zashaka undi mwuga ushobora kuzitunga aho ziri kuko mu Rwanda tutabona aho tuzishyira nabwiye ko mu Rwanda nta mirima igihari nabwiye ko mu Rwanda nta hantu ho kororera hagihari igihe leta ishaka ko n'abanyarwanda bari mu Rwanda bishobotse bajya gutura ahandi ngiki igitekerezo cya guverinoma y'u Rwanda ngiki igitekerezo cyanjye ufite amaso ashaka kureba yarabibonye ufite amatwi yarabyumvise ngayo magambo ya perezida Habyarimana muri 82 icya cyemezo cyaje kuza muri komite centrale ntabwo umuntu yavuga yuko ari ibintu bamutsindiye ahubwo ni ibintu yatsindiye abo bavuga iyo ngibyo byerekana yuko murabibona yuko abanyarwanda b'impunzi igihe yashoboraga kubafata bari baje nta n'imbaraga bafite bahunze gusa ntiyabafatira aho ngaho koko nyuma nibwo baje gufata imbunda bararwana ngibyo muri makeya bagenzi banjye murakoze
ndagushimiye cyane nkiko rwose kuri kurugo kuntu ugarutse muri 42 ukavuga ayo magambo bwite ya Habyarimana amagambo atangaje Faustin Twagiramungu yavuze ati ntibyumvikana ibyo Habyarimana yakoreye ziya mpunzi cyane cyane ko kayibanda we ntako atari yaragize ngo aba impunzi itahubwo zikamusuzugura zikanga ibyo nabyo umuntu azagenda bigarukaho mu biganiro byo mu mezi ari imbere nagira ngo mbere kugira ngo tujye ku bundi buhamya bw'umuntu nawe akurikiranye hafi cyane Afiri Gatabazi kuko na Afiri ikomeye cyane mu byatumye nyine ubutegetsi bw'abahutu buhungabana bikomeye cyane byahari politiki nyine yo gutandukanya ngo abo bitaga abanyenduga n'abakiga kandi hakabamo no kubakandamiza bikomeye cyane harimo no kubica nk'uko twabivugonye ariko rero abo bantu Habyarimana yifatanyije nabo twavuze ba micumbiro abatutsi b'i Burundi bagatsiko nako kaba jenosidere kare karamaze abahutu b'i Burundi none rero tugeze ku batutsi bandi niko bitwa bari abahima kimwe n'abatutsi mu Rwanda nyine byose bita mu bari by'abahima tumaze iminsi dukora ibiganiro byerekana yuko nyine harimo iyo kintu nacyo gitenyeke tuzagenda tugarukaho ku bundi buryo cy'abantu bamwe biyumvamo ibintu bya supremacisme twagiye tubiganiraho cyane cyane bizanwe na Dr. Théogène Rudasingwa umuyobozi w'ishyaka ryacu tugenda tuganira ku bintu bya bita irredentisme no kuvuga aho abantu bavuga bati umuntu wese uvuga ikinyarwanda ni no kuvuga ko ari ku butaka bw'u Rwanda ahuko wafata ubutaka bwa Congo ukabugira ubwawe cyangwa ugafata ubwa Tanzania ukabugira ubwawe nacyo ni ikibazo gikomeye cyane ibyo byose tugenda tubigarukaho ariko hagati aho ngaho Habyarimana ku mpamvu zitumvikana namba ati Museveni nagira ngo Eugene bigira ngo uyibuka ko ahubwo uribuka ko twabyiniye Museveni cyane dukora za animation nyuma amaze gufata ubutegetsi yegombera atarabufata hari n'amagambo twakoresha ngo katunda ko kume be katunda ko kume uwo mwongozi sinkibyibuka
ibyo ngibyo turimo kuvuga ubu nta muntu tutanazi nyine
ibyo byakatonda koko mase nigeze numva n'ibyo ari byo
nanjye simbizi numvaga babivuga nyine hose
ahubwo abakibuka neza ayo masiroga bazayazane bumva urwo twari twaragushije twirirwa kuzuba ritumena dutegereje umuntu Habyarimana nyine yabidutegetse ari uzamuhitana kandi natwe tukahagorerwa ubundi rero tuzagenda tubigarukaho umunsi nyine yateye yaje ni butari yaje ni butari ahubwo azakuvuga ko atazigira atera ijambo ni ryawe mbere kugira ngo turebe iriya feri ya Gatabazi
urakoze rwose ku nayo ndashimira na nkiko kubona azanye iri archive irimo amagambo bwite ya Perezida Habyarimana ni document ikomeye cyane kubera ko muri iyo myaka 82 nyine abanyarwanda ntibari basobanukiwe ibyari byo izo mpunzi bagiye kubona babona ziraje ntago yego twari tuzi ko muri za 59 no mu gihe cy'ibitero by'inyenzi na za represaille hari abantu bagendaga bahunga ndetse no muri za 73 muri za mvururu zabanjirije coup d'etat hari abantu bahunze ubwo nye nta abantu bari babiza ariko ntago bari bazi uburemere bw'ikibazo ntago nibyo byaba Museveni wumvaga Museveni ari umuntu urwana hari n'ibintu bimeze nka za legend umuntu atazi ngo Museveni ngo aboneka nk'ahantu nka hatanu icyarimwe ukumva ari ibintu birimo za maji uri umuntu umu abaturage nuko nguko babyumvaga ukumva rero ayo magambo ya Perezida Habyarimana ari mu ruzinduko mu Bubiligi ukibaza nyine ko y'umuntu ari mu rwego rukomeye ari perezida w'igihugu nka kuriya afite na za serivisi zose ubundi baba bagombye gukora za analyse zi politique strategique zihambaye atari ukuvuga gusa ngo abantu ngo baje ngo turareba ngo hari abafite amadantite hari n'abatayafite sinzi niba hari uwayitaye se cyangwa niba tarabonye uburyo bwo kugira ngo ayifate iyo identité ya mbere ya mirongo ya mbere ya independence cyangwa nyuma yaho iyo umuntu ahunga natwe murabizi uko twahunze hari n'abantu batagiraga batashoboye no kufata na ayo madantite ndetse n'amapasiporo abantu benshi bari ino baziye ku mapasiporo ya fake ubwo rero na kwitwaza gusa ngo icyo kibazo ngo mwarebye ngo musanga ngo aberekanye amadantite ngo ari abangaba ngo bangana gutya ni ibintu bidahwitse bidahwitse cyane kandi ntago kuvuga ko ngo abanyarwanda nta mirima bafite ngo none ngo hajemo abandi bantu nabyo nyine hari n'amategeko agenga impunzi bagomba gukurikiza ntago umuntu waza aguhungiyeho ngo kubera ko ngo adafite urupapuro rukwemeza ngo ko ari umunyarwanda ngo utahutse ngo uvuge ngo nasubireyo kereka niba yarazi ko wenda icyo gihe muri 1982 hari ikibazo gikomeye na Uganda akavuga ko muri izo mpunzi avuga 1945 harimo abasirikare cyangwa intasi zije kugira ngo zifate u Rwanda kandi ntabwo ariko byari bimeze cyane cyane dukurikije n'ubwo buhamya bwa Faustin Twagiramungu uko Perezida Obote yabimubwiraga ko ari ahubwo ko we yasaga n'umubwira ati urimo kwihemukira icyo kibazo nkeka ko iyo icyo kibazo muri 1982 kiba cyarabonye igisubizo kigikwiye nibyo muri 1990 ntabwo biba byarabaye icyo gihe rero ni iyo disikuru inkiko mugenzi wacu inkiko ayikomeze rwose kubera ko ni dokima ikomeye ubwo hari n'izindi tutazi nyine zizagenda ziboneka hari na za temoignage z'abandi ibya Twagiramungu wenda hari n'ibindi buriya nawe yavuze mwumvise avuga ati hari abambwira ngo ninandike ibitabo atariko buriya afite n'ibindi buriya turizera ko nabyo azakomeza azabyandika cyangwa se agakomeza kubivuga nka kuri agatanga ubuhamya nka kuri yabikoze ku ikondera akazabikora n'ahandi n'abandi bantu nabo bafite ubuhamya nabo bagombye nyine muri ibi bihe turimo abanyarwanda bakeneye kubona urumuri rubavana mu icuraburindi turimo kugira ngo barebe uko bubaka igihugu kitameze kidafite isura nk'ibyo twabonye muri iyi myaka myinshi ishize ko abo bantu bose bagombye nyine guhaguruka bakagaragaza aho abanyarwanda aho ubutegetsi bw'u Rwanda bwagize intege nke cyangwa se bwakoze amakosa hanyuma ibyo bintu byose tukazareba uko tuzabivanamo amasomo nk'uko twabivuze tutangira azubaka impinduka nshyashya koko abanyarwanda ntidukomeze kuba abantu naifu cyangwa se abantu bakomeza kurangwa n'inzangano ahubwo turangwe no gukunda igihugu cyacu no kureba uburyo twagiteza imbere kandi tukabana mu mahoro ntawe ushaka kujya hejuru y'undi buri wese akagira uburenganzira bureshya kandi akubahwa imbere y'amategeko nta kuvuga nta gushingira ku bwoko ku karere cyangwa se ibindi bintu bishobora gutanya abanyarwanda
urakoze cyane Eugene nagira ngo rwose ikiganiro ubundi twari dufite indi saha yo kugikora ariko rero hari ikibazo kimaze iminsi itatu cyatangiye kuwa mbere hano muri studio aho gukora programation bigira gutya bigatangira muri mode live wahamagara studio bigatangira bigatangira utaye ibisabye noneho hashira isaha igatangira gusezerera abantu nabyumvise rero dusezerera kandi siko nari nabiteganyije mwitegeze yuko mukanya tuba tutakibasha kuvugana kuko niko byatugendekeye kuwa mbere na Musonera kandi birasubiriye kabone nubwo ne nakoze ibishoboka byose kugira ngo nyine icyo kibazo ngitunganye uko biri kose tuzaye ku ibyanga biraba byanze nyine icyo gihe kigali yego
azigaye iminota 12 gusa urebe uburyo washyiraho nk'icyo nubwo buhamya bw'uwo muntu ku byagatabazi
ni burebure cyane turatanga incamake yabyo reka tube dutanga incamake yabyo rwose ni ikibazo gikomeye hari ubwo buhamya mbanze nibutse gatoya na kutugaruke kuri kino kiganiro nicyo gishingiye mu byukuri nizihe mpamvu insanganyamatsiko nizihe mpamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu ubutegetsi bwa Repubulika busenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihe bw'abatutsi cyamyinyinya bwo bwageze ku myaka irenga 400 ese turi mu butegetsi bwa Repubulika no munsi cyangwa turi muri cyamyinyinya nabyo ni ikindi kibazo tuzagaruka kuko twebwe nta kintu na kimwe tuvuga ko ari tabu tutagomba kuvuga niko bimeze niko twa niyo ntego twihaye bityo rero urabona ko ibintu byari hagati ya Habyarimana na ba Micombero na nyuma yaho babagaza ndetse n'abari babatu nabo bafatwa nk'abatutsi nka Museveni ni ibintu bari bafitanye nyine hanemeranywe rwose nawe nkiko aho wavuze uti kuvuga nka kuri Faustin yavuze ngo bayaragambaniwe ntiyagambaniwe hari ubwo byo bapfuye hari igihe abantu baba bari mu bintu bakabishwanira kuko muri ibyo bintu yavugaga by'intwaro harimo n'amafaranga harimo traffic akazuka kurugamo amafaranga atagira ingano ntabwo umuntu ucuruza intwaro adafite iminyungu harimo n'amakawa ya Uganda benshi basahuye kagurisha mu Rwanda wenda twaba dutinze gato ubwo buhamya nabwo reka mbimbwiye inshuti rwose za radio ishakwe yuko ubwo buhamya ari ubuhamya bukomeye nabwo bujye kumera neza nka biriya Faustin twagira mugo avuze cyangwa natwe tumaze iminsi tuvuga ubwo buhamya mu magambo makeya nubwo umuntu wakurikiraniye hafi cyane afere ya gatabazi ifite inkomoko kuri ziya muzo 1942 ziriya nyine nkiko amaze kuvuga akavuga n'uko Habyarimana yabyifashemo ku buryo buteye isoni nanjye ubwanjye narahanyuze aho ngaho nakoraga muri Onatracom societe y'amabisi nari nshinzwe icyo gihe nyine ku nari nshinzwe amabisi abashoferi amabisi n'amakomandi n'ibiki byose nza guhabwa mission na directeur wa Onatracom yo kujya kureba nyine uko bisi za Croix Rouge na HCR bari bakodesheje uko byifashe nyine niba bishimiye serivisi tubaha njya kubareba Croix Rouge njya kureba HCR njya kureba niyo ministeri ya affaires sociales no kubwishinzwe imibereho myiza y'abaturage yategekwaga na gatabazi siwe twahuye icyo gihe nahuye nyine n'abakozi bo muri iyo ministeri abo bose nyine bakambwira ko bishimiye uko twakoraga logistique ariko ibyo nabonye byari ibintu biteye ubwoba nabonye mbere na mbere izo mpunzi wabonaga ari abasaza n'abakecuru n'abana batoya batweretse abo bose nyine baratweretse nyine nk'uko umuntu agenda nyine ngiye ko ngiye kureba amabisi nuko nyine amaserivisi yitwaye ariko abantu hagati y'abakadre baraganira bati rwose bati ibintu turiho tubona hano ni amahano banyereka imva bati byibuze ati cyakora ugupfa kwawe kw'impunzi kumaze kugabanuka bati ubundi babaga ari 1000 ku munsi duhamba hari muri parike nasiyonali y'Akagera muri parike bati turahamba 1000 bati twatangiye duhamba 1000 ati cyakora tugeze nk'uko kuri 6 ku munsi icyo gihe niko byari bimeze nyine njya gusura abo bashoferi n'abakomvayeri nyine bari baraho ngaho nabo babana muri ayo mashyamba n'impunzi muri ayo makambi ukareba nyine abo baturage bamerewe nabi bababaye basuherewe bamerewe nabi abo bakozi bo muri ministeri ya ishinzwe imibereho myiza abaturage bari bababaye, abakuraje bari bababaye, aba bo muri HCR bari bababaye. Ine nta muntu ufite umutima wa kimuntu utababazwa no kubona ububabare bw'abantu kandi abantu b'impunzi. Niko ibintu byari bimeze rero, ndagiye kubireba nagize sinavuga ngo ni amahirwe, ni ibintu niboneye ngiyemo. Ikindi cyo ibambwiye ntabwo wambwiye icyo gihe ko abatoya, nyuma nabimenye ko abatoya ngo bari baragiye nyine mu mashyamba icyo gihe, bari baragiye bahise bacika baragenda basubirayo, bajya banabivuga, bamwe babivuga uko bashatse nk'abakabare, babivuga uko bashatse. Ariko nta muntu w'umusore wabonaga, nta muntu w'inkumi ikuze irengeze nk'imyaka 18 wabonaga. Hari abana batoya, abakuru bari nk'imyaka 12-11, n'abasaza n'abakecuru kandi birirwa bahamba. Ikindi cyo cyari kiri impression, bari bafite inka nyinshi cyane nazo birirwa bazihamba, nako ntibazihambaga zaregwa zigaramye aho ngaho nyine zo zibora, kuko inka zari nyinshi cyane nazo ziraza zirya ibyo ngibyo muri aho hantu aho baturoshye hariya mu mashyamba, burya ntihari ubwatsi bwiza, nta n'amazi ahaba. Noneho inka zarapfaga, nahuye n'amakadavure y'inka menshi atagira ingano, bari bafite inka n'inka nyinshi. Ibyo rero nange n'ubuhamya bwanjye ntanze bw'ibyo nabonye byari ishusho apokaliptike ibabaje, iteye ubwoba, iteye agahinda, yari ibabaje abantu bose maze kuvuga, nabyo nkiko maze kuvuga, kumva Habyarimana umukuru w'igihugu akora avuga ayo magambo 42 aha nagira ngo nyine mbitindeho gatoya. Noneho rero ubwo buhamya bw'umuntu wakurikiranye hafi cyane Afeli ya Gatabazi, nabwo na Afeli ikomoka kuri izo mpunzi, kuko niwe wari ministre ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, niwe uyokwibye ibyo bintu. Noneho muri ibyo kubera urwangano rwa rya ngoma yo mu majyaruguru y'Abakiga, baza kumushakira icyaha, cyane cyane ko icyo cyaha ntawe cyari gihuriye n'ibyo ngibyo bamushinje, byari mu by'ukuri ni ukubera ko yari yabaje asekarize nk'uko tuzabibona. Sinzi ko turi bubashe kubigeraho kubera ko nyine studio ndabona ariho impa ibimenyetso yuko itagenda neza. Muri cyanyumva Eugene na Nyiko?
Turakumva
ariko asigaye itandatu kuko ari birebire, yenda twakomeza kuri icyo kibazo cy'impunzi akaba aricyo turangirizaho, noneho ubutaha tukazana kuri icyo kibazo kindi, kuko n'ubundi wabivuga ntidushobore kubiganiraho. Reka turangize icyo kibazo nk'uko wari urimo gukora rwose ubwo buhamya.
Reka nkora akarezime. Ubuhamya bw'umuntu nyine wakurikiraniye hafi cyane Afeli ya Gatabazi, ubwo buhamya ukaba ufitanye nyine isano cyane n'iyo Afeli y'impunzi, kuko Gatabazi Felician Gatabazi niwe wari minisitiri ushinzwe nyine imibereho myiza y'abaturage, umuryango n'imibereho myiza y'abaturage. N'ubwo buhamya rero burakora rwose analyse y'ikibazo cya Kiganduga cyakomejwe n'iyo Afeli ya Gatabazi, kimwe n'ikibazo cy'impunzi, no kwerekana ko tutatewe dutunguwe dore nk'uko Habyarimana yagiye abivuga. Ibyo bintu bikaba nta shingiro rwose, kuko muri 1945 bamaze gufunga Gatabazi, kuba bamufunze muri 1944. Maneko Nduwayezu yari ukuriye nyine iperereza, yakoreye harisiruma ikintu umuntu yakwita nyine itoteza, muzasanga tuzabivuga nyine dukurikije n'ubwo buhamya. Ikintu kimeze nk'iyicarubozo abikorera Gatabazi ari muri prison, ngo ashaka kumutsindagira gukorana n'impunzi ngo zigiye gutera u Rwanda. Aho turi mu mwaka w'1945 Gatabazi bamufunze, ibintu bamukoreye byo tuzabigarukaho biri muri ubwo buhamya. Ariko urumva ko Maneko Nduwayezu ni nyine wari warabaye nawe diplomate muri Uganda, ndetse akanatuma muri Afeli Lizinde komanda biseruka bamufata bamukorera enlèvement nyine kuri ya kubafata umuntu akamunyuruza, nkabiriya Kagame akorera abantu ba lieutenant Mutabazi n'abandi, babikuriye komanda biseruka muri Afeli ya Lizinde. Uwo Nduwayezu niwe wabikoze nyine, bamuhemba gutegeka Maneko. Uwo Nduwayezu ni wari uwo nyine ukorera iyicarubozo Gatabazi, tuzabigarukaho, amuzindura mu gicuku cya kare akamuvana i Butare ku Karubanda, akamujyana i Kigali nyine muri enterogatwari, akirirwa atariye akarara atariye, ngo bashaka kumutsindagira yuko ngo akorana n'izo mpunzi.
izo mpunzi mu byukuri icyo gihe nera kiri ministre bari bamukuye ku depute nkuko twagiye tubibona bamubwira ngo ashaka kumwuba gatabazi nkuko tuzabibona muri ubwo buhamya yaje kwandikira Habyarimana ibaruwa ijyanwa nyine n'umuntu mu ofisi ukomeye tuzamuvuga nkuko ubwo buhamya bivuga yandikira Habyarimana noneho Habyarimana abona ibintu bikomeye ko gatabazi kuko ngo bari bagiye no kumwicira mu rugo ruko Habyarimana avuga ati ibintu birakomeye niko yanaje kumukorera ministre muri uwo mwaka 1945 mu kwa karindwi yamaze mu mwaka umwe gusa afunze kandi bari mu kati itanu ya ferero yari izwi cyane bari bayirimo cyane muri 1945 kuvuga ngo twatewe dutunguwe wumva ko nabyo biriho bigenda bikubitirwa ahareba inzega ijambo ni ryawe Eugene ndabona studio tare budukunze gukomeza ikiganiro no kuzashaka ukuntu tugikomeza ijambo ni ryawe dukomereza kuri ubwo buhamya ndetse no ku buhamya
bwo anasoreze rimwe rwose ngewe ntabwo nza kuvuga kuko igihe ni gitoya
urakoze cyane urakoze cyane
urakoze ndabona studio idutengushye nyine ku buryo tutashoboye kujya kuri ubwo buhamya bukomeye kuri aferi ya gatabazi ariko tubijeje ko tuzabigarukaho ubutaha icyo umuntu yafatamo muri aka kanya mu byo ngarambe yaramaze kuvuga ni biriya nyine byo kugaruka kuri ku cyatumye mu guhera icyo gihe kuri aferi ya gatabazi noneho opposition y'abantu mu majyepfo igaragara mu nzego nyine kubera ko gatabazi yari depute icyo gihe afatanyije n'abandi noneho bigaragara ko amaprefetire y'abajyepfo n'amajyaruguru atavuga rumwe ku icyo kibazo hanyuma bikakomeza nyine bika abantu banashyigikiye gatabazi bose bakabizira ndetse bamwe bakaza no kwicwa nibyo twigeze kuvugaho ukuntu banyiramutarambirwa nyine bapfuye n'abandi benshi hanyuma icyo gihe nanone abantu benshi mu badepite kubera ko batari barashyigikiye nyine ibyo MRND yashakaga bahise nyine banabavana ku mariste nyine ntibongera kongera gutorwa ibyo byose nyine ni ibyo tuzagarukaho mwubwo buhamya ariko ikigaragara gikonfirima n'ibyo twari twumvise mu kiganiro cya Twagiramungu nuko guterwa dutunguwe ari ikinyoma kubera ko binagaragara nyine nkuko tuzabibagezaho mwubwo buhamya ko deja gatabazi muri 1985 bashatse kumugerekaho urusyo rwo kuvuga ko arimo gushaka gukorana n'impunzi kugira ngo bavaneho ubutegetsi nkuba numva rero wenda kugira ngo tu studio itaza kudutengwa tugakomeza kuvugira mu cyuka twaba duhagarariye ahangaha tukaba tubararitse mu kiganiro cyo ku wa gatatu utaha aho twizera ko n'ibibazo bya tekinike bizaba byatunganye noneho tugakora ikiganiro twisanzuye rwose murakoze
ndagushimiye cyane Eugene tuzashaka rwose ukuntu tugikomeza ndagushimiye cyane muvandimwe nkiko Nsengimana ndabashimiye inshuti mwari muduteze amatwi nshimiye cyane abo bose batanze ubwo buhamya abo twashoboye kuvuga n'umunsi no kuvuga Faustin Twagiramungu no kuvuga uwo mutanga buhamya nawe twatangiye kuvuga ubuhamya bwe buri wese ntekereza ko yumva uburemere bwabwo shutire mwari muduteze amatwi ikiganiro cyacu tukireke tugishurije hano kubera impamvu za technique mwariho mwumva ikiganiro twari twahaye inyiti ingoma ya Habyarimana mu marembera mwaka 1944 mwaka 1990 nkuko abanditsi n'abatwandikiye nyine nabo babibona dore ko mu bushize twari twarabagejeho nyine icyo kiganiro ariko dukoresha ubumenyi bwacu twebwe batatu no kuvuga Jean Ndahayo nkiko Nsengimana nanjye Joseph Ngarambe nibutse kandi ko iki kiganiro buri gihe kiba cyitwararika insanganyamatsiko yacyo kiba gishingiye nyine kuri iyo nsanganyamatsiko igira iti ni izihe mpamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu repubulika busenyuka butarengeje imyaka 32 mu gihe ubwo abatutsi cyaminyiginya bwo bwageze ku myaka irenga 400 shutemwe mu duteza amatwi
tugarukiye hanga ko mpamvu zitaduturutseho naho utaha muruti imana aho bwize kandi aho bwake naho mwiranwa amahoro y'Imana.
Yeah, I'm gonna go